LG, ah, LG. Na mpenzi wangu, hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani. Kupenza hani we unanitisa
baba, si la tosha kivumbi leo
hani. Katia viuno, vya vibuno, 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 vibuno. Hani, 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 ah, hani. Papa la pam pam pam. Na mpenzi wangu hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani hani.